Isililo 3:1. Ngingumuntu obone ukuhlupheka ngentonga intukuthelo yakhe. Verse 2. Ungiholile wangambisa ebumnyameni kungesikho ekukhanyeni. Verse 3. Impela uyangiphendulela isandla sakhe ephinda njalo zonke izinsuku. Verse 4. Ugugisile inyama yami nesikhumba sami waphula amathambo ami. Verse 5. Ungakhele wangihaqa ngenyongo nangokushikashikeka. Verse 6. Ungihlalisile ebumnyameni njengabakade bafa. Verse 7. Ungibiyele ukuze ngingaphumi, wenza amaketanga ami ukuba asinde. Verse 8. Nalapho ngikhala ngicela ukusindiswa, uyavalela umkhuleko wami. Verse 9. Ubiyele izindlela zami ngamatshe abaziweyo, wagwegwisa imikhondo yami.
Sicela ukuba uphendule ikhasethi lakho, siyabonga.
Verse 10. Ukimi njengebhere eliqamekelayo nengonyama ezindaweni ezisithekileyo. Verse 11. Wachezukisa izindlela zami, wangidwengula, wangenza incithakalo. Verse 12. Wansala umtsalo wakhe, wangimisa ngibe yisigcibisholo somcibisholo. Verse 13. Wahlaba izinso zami ngemcibisholo yesambo sakhe. Verse 14. Sengingohlekwayo kubantu bonke, ngihaywa usuku lonke. Verse 15. Wangisuthisa ngokubabayo, wangigcwalisa ngomhlonyane. Verse 16. Waphula amazinyo ami ngohlalwane, wangembesa umlotha. Verse 17. Walahla kude nokuthula umphefumulo wami, ngakhohlwa inhlanhla. Verse 18. Ngathi amandla ami nethemba lami kuJehova kuphelile. Verse 19. Khumbula ukuhlupheka kwami nosizi lwami, umhlonyane nenyongo. Verse 20. Umphefumulo wami uyakukhumbula nokukhumbula, uthobile phakathi kwami. Verse 21. Kepha yilokho engiyakukubuyisela enhliziyweni yami, ngalokho nginethemba. Verse 22. Ngomusa kaJehova ukuthi asiqediwe, ngokuba ububele bakhe abupheli.
Verse 23. Busha ekuseni njalo, ukuthembeka kwakho kukhulu.
Verse 24. UJehova uyisawe sami, usho umphefumulo wami, ngakho ngiyakwethemba kuye. Verse 25. UJehova muhle kwabamethembayo, kumphefumulo omfunayo. Verse 26. Kuhle ukumethemba nokulindela ngokuthula ukusindisa kukaJehova. Verse 27. Kuhle kumuntu ukuba athwale ijoka ebusheni bakhe. Verse 28. Makahlale yedwa athule lapho emthwesa lona. Verse 29. Makabeke umlomo wakhe othulini, mhlawumbe kungaba khona ithemba. Verse 30. Makanike isihlathi sakhe komshayayo, asuthe ngenhlamba. Verse 31. Ngokuba uJehova akayukulahla kuze kube phakade. Verse 32. Ngoba noma idabukisile uyakuhawukela nokho, ngokobukhulu bomusa wakhe.
Verse 33. Ngokuba akahluphi angadabukisi abantwana babantu ngenxa yokuba ekuthanda.
Verse 34. Ukuphahlaza phansi kwezinyawo zonke iziboshwa zasemhlabeni. Verse 35. Nokuchezukisa imfanelo yomuntu phambi kobuso boPhezukonke. Verse 36. Nokona umuntu ecaleni lakhe, inkosi ayikuboni lokhu na?
Verse 37. Kwasho ubani kwenzakala inkosi ingakuyalelanga na?
Verse 38. Akuphumi okuhle nokubi emlonyeni woPhezukonke na? Verse 39. Ukhonelelani umuntu ophilayo, umuntu ojeziswa ngezono zakhe na? Verse 40. Masiphenye sicinge izindlela zethu, sibuyele kuJehova. Verse 41. masiphakamise izinhliziyo zethu kanye nezandla zethu kuNkulunkulu ezulwini. Verse 42. Siphambukile sahlubuka, wena awukuyekelanga. Verse 43. Wazembesa ulaka wasigxosha, wabulala ungahawukelanga. Verse 44. Wazembesa ifu ukuze imkhuleko yethu ingafinyeleli. Verse 45. Usenza umphucuzo nemfucumfucu phakathi kwabantu. Verse 46. Zonke izitha zethu zisikhamisele imlomo yazo. Verse 47. Uvalo nomgodi kusehlele ukubhujiswa nokuchithwa. Verse 48. Iso lami liyamululeka imfula yamanzi ngenxa kuchithwa kwendodakazi yabantu bami. Verse 49. Iso lami liyamululeka alinqamuki, akukho ukukhawuka. Verse 50. Aze abheke uJehova abone esezulwini. Verse 51. Iso lami lenza umphefumulo wami ube buhlungu ngenxa yawo wonke amadodakazi omuzi wakithi. Verse 52. Abayizitha zami ngeze bangizingela nokungizingela njengenyoni. Verse 53. Banqume ukuphila kwami emgodini, bangiphonsa ngetshe. Verse 54. Amanzi aminzisa ikhanda lami, ngathi nginqunyiwe. Verse 55. Ngalibiza igama lakho Jehova ngisemgodini phansi. Verse 56. Wezwa izwi lami, ungasithezi indlebe yakho lapho ngikhalela ukusizwa. Verse 57. Wasondela ngosuku lokubizwa kwami wathi ungesabi. Verse 58. Nkosi, umela indaba umphefumulo wami, uyahlenga ukuphila kwami. Verse 59. Jehova uyabona ukoniwa kwami, thetha indaba yami. Verse 60. Uyabona konke ukuphindisa kwabo, na wonke amacebo abo ngami. Verse 61. Uyezwa inhlamba yabo Jehova, na wonke amacebo abo ngami. Verse 62. Izindebe zabangivukeleyo nemicabango yabo ngami izinsuku zonke. Verse 63. Bheka ukuhlala kwabo nokuvuka kwabo ngihaywa yibo. Verse 64. Uyakubaphinisela Jehova ngokwemsebenzi yezandla zabo. Verse 65. Uyakubanika isimbozo senhliziyo, isiqalekiso sakho sibe phezu kwabo. Verse 66. Uyakubagxosha ngentukuthelo ubabhubhise, bangabe saba khona phansi kwezulu likaJehova.